kushangilia harusi ya wapenzi wawili. Baby na Vicky wameamua wazifunga pingu zao za maisha. Mama Gladys na mama yetu Sara, mpokeeni kaza mwana wenu. Kaka Rojasi Huntington, Lewis James, Peter Frederick, Yosefu mkubwa, Yosefu mdogo wa mpapongezi. Kaka David kumtwa hafiki. Hata na watoto wote wafurahia. Marion kukuna na Constance kwekwe. Hata na nyanya Regina amefurahia. Harusi imefana. Imba mtandike ni leo, harusi twashangilia. Bana warabai leo wameunganika. Siku imepamba moto, enu Devi na Viki. Sote twaombea mema, ndoa yenu ikadumu. Imba mtandike ni leo, harusi twashangilia. Wakamba na warabai leo wameunganika. Siku imepamba moto, tawaombea mema.
Cheza, cheza, cheza hapo hapo tu bila kusahau marafiki Moses, Rashidi, James Mulu, na waona pale wanasakata tu.
Baba Kilonzo na mama yetu Magreti wamemuoza mwana wao kwa nia. Shangazi Amina, Ndinda, Cynthia na mamdogo Nelina, Dorini wafurahi. Dugu Katherine, Benson, Gladysi nae Gifti wampa bye bye Viki.
Richard Chilodi, Mola zidi kwa rehemu. Apo apo tu apo chili chile chili basi bangoli production.
Imba mtandike ni leo, harusi twashangilia.
Teza, teza, teza. Teza, 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 teza. Me kono you, me kono you, me kono.